Tumekuwa na muda tukiomba, tukikuomba uyatimize. Asante. Asante Bwana, asante Yesu, kuyatoa yaliyotulemea. Sasa tazama, milango yote imefunguka. Asante. Asante Yesu, asante Bwana, kuyatoa yote yaliyotulemea. zemure bieriko inike ziraguye gizo ziraguye zemure
Thank you.
Y andan